Zenkulize mukwano gwange nkunyonyole mu wano watobadde ense kyuse nnyo ekirwadde kyajja mu ngeri ya kisazi zekino ekirwadde kyannemye okutegeera abantu bangi buli omu akyebuuza bannange tunaalyawa yeffe tunaalyaki eddagala linavaawa bannanga n'abaani coronavirusi bwe banga bizinesi tukooye bizinesi guno nno si muzannyo mwe mwangu okujja bannange tulwanyise omutemu ate kino kyansuseeko mutonzi alabika yanyize nnyo amasinzizo gaggaddwa amasabo gosimanyi twekembe tulwanyise omutemu bannange twekembe tunoonye eddagala coronavirusi bwe banga bizinesi tukooye bizinesi guno nno si muzannyo mwe mwangu okujja bannange tulwanyise omutemu endwadde nnyingi nnyo nga zisenyeza abantu ate ekyennaku nga tezirina ddagala twalina webola oyo n'ayitawo ne wajja kolera naye n'ayitawo twatya nnyo sirimu kati twamuvuddeko twafunye COVID-19 yattirawo twekembe tulwanyise omutemu twekembe tunoonye eddagala coronavirusi bwe banga bizinesi tukooye bizinesi guno nno si muzannyo mwe mwangu okujja bannange tulwanyise omutemu Bungereza kibayisa bubi, polisi yakulojera.